Yo, it is what it is again. Let's go. Papi. Bad boy, bad me, I'm not criminal. Kula nyama ila me, siyo cannibal. Make you vibe maximum, siyo minimal. All I do, all my shit hit international. Yeah. Let me give introduction. Naito papi totoka 8 milliman. I'm the king of seduction. Yeah, I'm super fine, all my trip is original. Wauni, wauni. Kwa wapi watoto atauni. Wapi tunakula iyo mitungi. Wapi tunabamba izo gauni. Wauni, wauni. Wapi watoto atauni. Wapi tunakula iyo mitungi. Wapi tunabamba izo gauni.
Tushaikusanya mitonyo konyo. Tunavuafanya ni konyo kwa mishano ni masaki na bonyo. Upo titi upo nyonyo nyonyo. Kwa steli mali itayusha bila daftali. Life lina change boy uskalili. Ustabili jembe langu la kulima tu mispalili. Oh my gosh. Chop my goddamn cash. Cause you got sickness. Let's go to go boom bash.
Wauni, wauni. Wapi watoto atauni. Wapi tunakula iyo mitungi. Wapi tunabamba izo gauni. Wauni, wauni. Wapi watoto atauni. Wapi tunakula iyo mitungi. Wapi tunabamba izo gauni.
The Mix Killer.